right, amigo?
Grammy.
Not bad, man. I'm Musa.
Hata kupa furaha, hata kupa amani, hata kupuuza, hata kuheshimisha. Sometimes kwa chwa ni baraka.
Oh, 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 kuna mtu bada mtu, kitu bada kitu, sometimes kwa chwa ni baraka.
Aliachalana situmpata kama yeye, chajabu nampata zaitake yeye. Tena fura, mana ukunipo mwenyewe, sipewi pombe na pewa benzi nile. Asilia tende, utamuwe kuzaliwa. Ladha yake peremende, itamkama maziwa. Mwazenu nimekota dodo embe, tam sana zaidi ya miwa. Squeeze na fura na amani.
Una sasa, kikwapi sasa? Ulijuanta chunda mwezo baby shabata.
Sometimes kwa chwa ni baraka. Oh, 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 kuna mtu bada mtu, kitu bada kitu, sometimes kwa chwa ni baraka.
I want you to know that now I am happy. You left me lonely but I have somebody. This love is real, I didn't get it before. Na enjoy, na lishwa vino, no. Nu mai sună telefonul. Iubirea mea nu vreau să deranjez. Nu mai vreau stres. E timpul să mă bucur.
Cu mitu cu acua, si dau ai mi gogo pam. Alivio ni acea, n-am ochine în campata. Ulinio la goroca, buzi flani miu ca tupa. Sasa ni otra me vaca, una șoboca o e una taca.
Una sasa, kikwapi sasa. Ulinio ta chunda mwezo baby.
Ulijua tachunda mwezo baby nshapata.
Yeah.